ya mutuze songa za mutuze alina byalumi twepanga yagala tunulemu dobozi ya mutuze songa za mutuze alina byatuwanje panja yagala tunulemu ya yagala no mubusa naye gomulaga ne kizambo yoyogera no bimininga gomulaga chokozewo ramazo kusonda chachi naye aline bizibu bambi naye Pentagon efuke mwedwaliro muyambe 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 kale obero mubusa bambi naye aine kizibu bambi naye asaba picho tekeke dwaliro muyambe 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 kale dwaliro lyetagayikanya mukulembeze yalinanga chinana tavako wadene ikemu mwana endike sura mulumwemu ya pasita ya bisengana kabwako watene rumwemu abafira ho sauti ya mutuze songa za mutuze alina byalumi twepanga yagala tunulemu dobozi ya mutuze songa za mutuze alina byatuwanje panja yagala tunulemu rajo mukulembeze yo eliya yezigale mabega Mubera muteza bichinga woyita kwabo toso mwara Asomezo kugabate yo mukodo muzibu Buri awakanya mazimate gafuke chizibu Waliro siri apate somero siri apate ya kuyamba batuze Mweyo muve muntalo vino siri antalo ya kuyamba batuze Waliro siri apate somero siri apate ya kuyamba mutuze Mweyo muve muntalo vino siri antalo ya kuyamba batuze Sauti ya mutuze, songa za mutuze Alina byalumi twepanga, yagala tunulemu Dobozi ya mutuze, songa za mutuze Alina byatuwanje panja, yagala tunulemu Sase wole kanjogere gwechi kwata koba ulira ulire Sase wole kampasuke gwechi nanyi koba tulika tulike Sase wole kanjogere gwechi kwata koba ulira ulire Zaze wole kampasu kegwe chinanyi goba tulika tulike Bademansa Eno pizza
www.mp3ugandanmusic.com